pain. Wiga wako pumzika umefika umekama game. Don't mana what you wanna shine. Don't mana kila kona na yopita watu ni weng. Ukijere utaputeya. Teto na jechia kama mesha pata meya. Kwenye popoli ya keminda surveya. Mzee na thilisha mikuso anadai.
And Leia
Sun on the club wifi. Ata washka yangu ni shanga vibe. Toto shala ya beka mina ride. Na muliza nataka ni mkongu.
Breakfast.
Ewa na mina mpa. Ataki begini nataka. Satisfaction guaranteed. Ewa na mina mpa. Ataki begini nataka. Satisfaction guaranteed. Tushafika mtoto na yuko phone. Bila kuchelewa mina lock low. Kama tumembea na sim ziko off. Chuma na chabani di. Topia na juu. Lane kama bamia. Mtaka lasagna. Slow but sure so kumbamia. Room some proof so Tomsky. Tukipia na funi Kim Spark. You and I. Back moja utubini tu. You and I. Sick mother for quality. You and I. You and I.
Breakfast.